guardian angel.
Link club all of me linky day. Oh yo 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 yo. Hey ya le 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 le.
Teddy B.
Teddy B.
Let you go.
Kimoja, akivunji chawa kidone. Ndivo walivo tuambia wazee wa zama. Lakini kabla ya wahu, alituambia nini shama.
Shama.
Tamwacha baba na mama. Mtu na mme wakawe kitu kimoja. Ila nomba kwanza ngoja. Tulia usije zama. Mapenzi ni ya maulana. Alishapanga kipande cha ubavu wako. Wakati ukiwadia, yeye atakupatia na kikupa.
Kwa mabeste wana mcheka. Bibi yake amevavya tu inacheka. Huo zake pia tough na zimeraruka. Kwa nini umemwacha akiteseka?
Mwoneshe penzi. Uriye nae. Mwoneshe penzi.
Please show her some love cause she is your baby, mother for your babies. You know better know this. Sit her nicely and respect your one of your list. Who finds a wife and a good thing and open favor.
Ni wa mwenzio. Ukimwona meza mate mdomoni ya nkwisha. Wakati wako memwacha. Anavoka inatisha. Simtamani wa mwenzio. Ukimwona meza mate mdomoni ya nkwisha. Wakati wako memwacha. Anavoka inatisha. Mwoneze penzi. Yeah, yeah.